kusoma bweso we yakusuubiza nsi atenze eggulu nabikumira mujja wange era oyo tantawanya ne bwe yeewaanawaana nze tankubaganya ojja nakkogga nnyo singa tomwesonyiwe we waawo kizibu nnyo naye kumujja kumanyira kimanya kulimba bingi kyokki kyatakugamba akuwaana oli omu musula ku mmeeme ye wakusuubiza ebirungi empaapa olwone weeyisa akulimba ne ku nze bwatyo bwakola
Yeah.